O atu e ofa ki he tonga kotoa o ku kaumai he leti o he fiafin.
Ma aloa pito si ito kondi mai ki he tau polo kalama a leti o ke nasi ai hou eiki pia mui kainga tonga hono kotoa he fonduani. Ka koe whainga maare koe ni Deacon, te o atu e maau ke ki kātaki pe mua o omaiha poupou whangalau maare ki he hoa tāni. Ma aloa pito.
Ia, oku. Koe taimi whoki e ni o e le ni ti, pia koe taimi ne whanonga a Sisu ki Jerusalema o Auai ki he, ki he ne pekia he kolosi ma te tautolu. Ko tui koe ki ilave si ipe ku whai atu he fiafini, ke tau mana tua e taimi koe ni koe taimi whaingataa, koe taimi o e ai kalu se fai o si suuna i ai pe taha ne ka wako na ne fai ai walo ki i o e hotau whamo ui. Pai e taimi ko ia o ku lahi e tau tokanga ki he kolosi moe ai koe fo i toko tolu na e tuu i he kolosi. Ka i he whanga fo i he tuu koe kolosi i he fo i toko tolu o ku iai e ki space i he fo i toko tolu ko ia. Pea koe fo i Spacey ko ia o koutui a o kou whiema o ke tau ki focus he for space ko ia pe koe hanga nai ko whe a ki tau tolu i he whanga for space ko ia. Koutui i he ku ngahi ke ku whalau loto ki ai o kou pe koe tau mo i whakalisti ane ko tau tolu tau tuu i he ngahi space ko ia. Pea koe kakai koe whaingata a ia, ko kalu se whai, ko walo ki ki nao tolu, o tau tu whakataha mo nao tolu. Aia he le whapalangi o ku ia koe stand in solidarity. Pea koe tui koe tau taimi le niti koe ni, o ku ui ki tau tolu ke tau manatua, ai spesi ko ia. Pe kofe ia o tau tu uai mo kakai o ku whaingata a ia. Ngahi kakai kotoa pe o ku. Ia e ngai mea o pau ke tau ilo ki ai o nao whaingata i ai. Pea koutui, koe whaitu ia te tau tu uai i he taimi le niti koe ni. Koe ki pōpou sisi i pēia kou o atre fiafini Sione.
Mā lopi tō whai whekau, kāta kei pē o whai e pēha tau lotu ke kamata kei pē tau polo kalama e fiafini. Mā lopi tō whai whekau.
Ke tau lotu. Tau kau ke whakamalo ia, ai tamai alo lau mālie. Kau ai kakai o langina, kau mo mā mani Fulipe. E lau mālie mafi-mafi, hau o a ahi ho kakai. Ko koe pēna e tupu ai, aho maunga ahi a tamai. Hau mo haivi me he langi, o tufa ke mau fonu ai. Ha ele mai o whaka māma, aho mau ngāhi o ngoanga. Hau o lilingi pe ho o ofa, iho mau atamai kotoa. Eiki lelei ke kefie mea ngāwe aki ki mau tolu, neongo e mau tae tau mo tae feunga. Io ka kokoe ho mau tufunga, pea ko ki mau tolu ai umea. Whakatāpu i mua a ki mau tolu eiki, mo whakamaa e mau mo ui. He oku mau mahu inga i ho o whekau, he mau whai aki e mau tāau. I he iwi o e lau māli e mā oni oni, ke ke whakaeha i ho o kau ngā we o ofa kolo aki ho tātaa. He nai whoaki koe uhi ke mau maa ai, pia mau hoko kotoa pē, kua koe kakai kua nau whakahoi fua ho whina ngalo. Haele mai o tua o whaiho mau whakaau, haele mai o tua o whaiho mau whakamāma, ka pau kua iai ha mau tōnou nou, ko koe ena si su ho mau whakaau, he ko koe aho mau tau kapo. Mau koe kotoa ia si suka laisi ko mau whakama ui. Te lesi ho tau eiki, o falahea e o tua, o tamai, alo lau maa lie, maa oni oni. Amen.